Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Whoa. Sina vikosi. Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss. Cheki vumba vumba limevimba ndani ya posh. Staki shobo za kishamba kiki za kufosi. Msini choshe. Sina vikosi.
Sina vikosi.
Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss.
Wote ma boss.
Cheki vumba vumba limevimba ndani ya posh.
Ndani ya posh.
Staki shobo za kishamba kiki za kufosi.
Za kufosi.
Msituchoshe.
Msituchoshe.
Mengine si semi
sem.
Uspendo tajiri wa kurithi cheni
sem.
Sumu si temi
tem.
Wali mkavu na wakaba kishenzi
sem.
Mungu mwenyezi
yes.
Bariki mikono yangu na walezi
lezi.
Hawa ni wezi,
wezi.
Flow hatari kama wimbi ya zenji,
zenji.
Nakumbuka enzi,
enzi.
Zangu sile mama whipping the benzi,
benzi.
Minifanye
yeah. Yeah, yeah.
I don't even trip yani misitelezi
yes.
Hodi wageni
yeah.
I'm back in this shit kama mini mwenye
yeah.
Misi msemeji. But I make it rain so much kwenu hainyeshi. Wezi kuni kama tamimi ngo. Niggas get touched kama kidali po. Said that she ride for me and for my bros. Wezi lead you a kama CEO so. Acha mbwembo zako za kibisho. Tani kwetu wanakaba mako. All my niggas eating sina mdokos. All my niggas eating sina vikos.
Sina vikos.
Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss.
Wote ma boss.
Cheki vumba vumba limevimba ndani ya posh.
Ndani ya posh.
Staki shobo za kishamba kiki za kufosi.
Za kufosi.
Msini choshe.
Msitu choshe.
Sina vikosi. Sina vikosi. Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss.
Wote ma boss.
Cheki vumba vumba limevimba ndani ya pochi.
Ndani ya pochi.
Staki shobo za kishamba kiki za kufosi.
Za kufosi.
Msitu choshe.
Msitu choshe.
When I'm in the city, all my niggas getting litty
yeah.
Keep it 100, but I take it Mr. Tini
yeah.
Flow too hot for your throat, pili pili
yeah.
Got a bad chick on the low, chini chini, it's your city. All my niggas ride like 50
yeah.
No chain, chicken, I've on all our kini
yeah.
Flex on a nigga so much, how I mean it
yeah.
Text coming in from a girl, sign Billy Kamili. Pochi lime, yeah, kanini. I drip too much, barini. Squad game strong, hype, pindi. 5 missed calls, like a 8 town, nigga, figure home, dark city. You ain't with the gang, kachini. Turn up here, house style, hilly, shitty. Chidi, band superstar kachidi. Na wacha hoi kajini. Kama kiki zimejaa ganeni
yeah.
Kundi zima mashupa tumejiajiri
yeah.
Niku na wadao wangu wote tumekiri
yeah.
Niku na wadao wangu wote ni madingi
yeah.
Tukipaka ah, yani uweze ni amini. Kime waka ah, tunachungulia bili. Goma za asili zinavuka dalini. Mafollowers kibao lakini mbona hana dili.
Sina vikosi.
Sina vikosi. Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss.
Wote ma boss.
Cheki vumba vumba limevimba ndani ya posh.
Ndani ya posh.
Staki shobo za kishamba kiki za kufosi.
Za kufosi.
Msini choshe.
Msitu choshe.
Sina vikosi. Sina vikosi. Washikaji wangu wote ma superstar na ma boss.
Wote ma boss.
Cheki vumba vumba limevimba ndani ya pochi.
Ndani ya pochi.
Staki shobo za kishamba kiki za kufosi.
Za kufosi.
Msitu choshe.
Msitu choshe.